CK Music Promos.
This is Bazilimba.
Yeah, you are Peter Pio Pio, Monga Quinino. Bachikuma love,
Uri Chikadi.
Worldwide music.
Ata nikilala, ananiji azaveni. Ata nikiamka, ananiji azaveni. Ata nikiwaza, namuwaza azaveni. Oh,
sauti yako nilimtoni, nikilala naisikia. Mwendo wako wa confidence unanipa oma oma oma. Nashindwa kulala la 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 la. Sinizi kamwambie wae selebu, mimi nampenda Zaveli. Kamwambie naje nayo, mimi nampenda Zaveli.
Zaveli.
Ata nikilala, ananijia zaveni. Ata nikiamka, ananijia zaveni. Ata nikiwaza, namuwaza zaveni. Oh,
internationally known.
Exclusive from CK Music Promos.
No other than that.